And action.
Hey, what's up Tanzania? Mimi naitwa Shade and leo tutakuwa na introduce song mpya na video mpya ya Dully Sykes. So tutamwita hapa tutamwambia video yake inaitwa nini and atatueleza nini kipo humo ndani. Dully. Yeah. Mambo vipi?
Poa kabisa. Safi.
Nakupenda ma basi joma. Mikila saa kabisa koko kicha. Girl, just listen. Tuishi kama Eden. Nakweka kwenye top 10. Na data na reception. Rina choka hoi kwenda zote b-boy. Victor baby boy to me achana na toy. Close people toast my pose. Mekwenda cause na sasa dose na isi ya za machos. Na napenda za kunyele dip. Zimekwenda shule. Upanda mombile na data toka pindi ile. Sula yenye mfuto. Mashavu yenye dimples. Sula yenye mfuto. Mashavu yenye
Shabuni. I'm a Jocelyn, nigga, yeah, friend on the watu. What's the Bible mean? I flow steady, is that a tattoo? Yeah, kashtuka kanyanga liye. Hakwa mini kama parfum liwe mbia. Mshikaji moja vi, doli ofatia. Maraka tiki sa kichwa kifona kegamia. Gafla kaza kulia. Kwa kinishika kwa isia. Wasi wasi ugani yeah. Kuona dema na lulia. Ana dea nazibika na the flow. Mbusa paka mwisho, ya nimi na weka full. Isia zangu kwenye mziki zina choma. Ndo sababu kubwa lomfanya ripende sana. Mtoto mzuri kimono tampeshima. Mina mwita dhahabu ndana kari yako nzima.
Najigeuza Dully na mfata na mpa hai ni mashine kama muli kadata mtoto wakata. And then y'all come gold. Yeah. Anaita kama bling. Kama dhahabu ameshafika kwa king. Queen waheri na jabu. Ana kila sababu. Asipate tabu ni mezimika ajabu. Yeah. Apendi pesa, apendi show. Yeah, I'm penda blue. Washa mteta semi no. Yeah, I'm on the full. Doma makabaisa julikana mpaka kwetu. Steve unataka kumjuo. Master J, transit.